Andal e andal ana weli, faamo wala andal ana darta andal, jogiiɗo andal ana darta ɓeydude andal. Ngoonga jaati, heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala gi aduna, mo wala andal yo bumɗo aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogi ndimaako. Darten andal, anduɗe andal kañum wawi andude sii muɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande gouvernement maagi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Mi jowti gorko e debbo, suka e mawɗo ɗo tawaɗon e leyɗe aduna, oɗon kettini min fuu, oɗon ngoodi faa hannde heɗaade programme meɗen andiraɗo jande dewtere seniide o, iwde e kanko Modibbo mo joom andal wiyeteɗo Gouvernement Maggi. Yettinowo on ndeɗo jande e fulfulde woni min giɗo mon iwde Transworld Radio Kongol Wayrago. Hettuɗo to masiŋaji to faa walla on nande kongol ambo, ana anditire Alex Ibo, omo jota on kanko du faa sanne. Ndenno so won fuu ko kajindinɗon e bangal jandeji amen ɗi, oɗon mbaawi neldude min ɓatakiiji moɗon faa keɓen andundiren. En tawama e ley jande ƴaɓɓiinde nde, eɗen kaala kabaru no lamɗo joomiraaɗo suɓiri hokkude leydi Kanana ndi Israelankooɓe, mo hollitiiɓe ɓe anda wona saabe foccitaare maɓɓe, ka saabe mo ɓami aadi hokkude ɓiɓɓe Ibrahima, Isiyaka kañum e Yakuba leydi ndi, ɓen ɓiɓɓe woni Israelankooɓe. Nden no sakiraaɓe, mi holliti du ko kanɗen enen andude woni lamɗo suɓaaki dannude en e dow foccitaare meɗen, naa du e tentilaare meɗen, ka mo waɗi ɗum fuu e dow jingu Isa Almasihu. Sabu Almasihu tan woni ko tawa ana jokka muyɗe lamɗo joomiraaɗo ɗe faa hiɓɓi e ley oɗo aduna. Nden no giɗo, ko kanɗa andude woni saabe a wooduɗo lutti waɗi so Almasihu Isa wari ley oɗo aduna, de maayanima mo totti hoore makko hono sadaka faa mo sottite e hakkeeji maɗa, de mo hokke ngurdam keddotoɗam naa du arjanna. Ko an jeyɗa wadde ko yo warde gonɗinde e Isa Almasihu. Ndenno so a gonɗini e makko, mo lootete e hakkeeji maɗa, mo waɗe neɗɗo keso wooduɗo ngurdam lamɗo, non du a hiisete e yimɓe naatoɓe ley arjanna ɓe. Ka anda ɗum fuu heɓirtaako e dow foccitaare maɗa, ɗum woni e golleeji maɗa lobbi. Ndenno hono non du so Almasihu Isa sottitike ma, so a gonɗini e makko, anda saabe jinguma Isa Almasihu o du an e hoorema a gollan golleeji foccitiiɗi. Ka wana saabe golleeji maɗa foccitiiɗi ɗi keɓirta arjanna o, yo e dow ko Isa Almasihu golli e ley oɗo aduna ko. Ɗum woni gonɗinal ma e golleeji makko ɗi woni ko hokkete arjanna. En njahan yeeso faa hannde. Ndenno e ley majjum, lamɗo joomiraaɗo ana woodi miccintinde Israelankooɓe ko tawa ina golla e ƴaɓɓaade ko. E ley majjum miɗa yiɗi janngen mbiɗe aaya jeɗɗi ley suura jeenayi dewtere meɗen nde. Lamɗo joomiraaɗo wihi Israelankooɓe, miccite hono no tawaɗon oɗon itta bilisa am. sabi min lamɗo jomiraɗo, mi tawidama e moɗon ley jerende to. On tawama, oɗon nawna ɓernde am e dow golleji moɗon bonɗi. Nondu, illa iwugol moɗon leydi Misra, faa yottade moɗon e on nokku. On tawama oɗon salano mbiɗe, ɗe tawamin miɗa hokka onde. Nden no Musa ana wodi miccintinde Israelankoɓe kuɗɗe kewɗe ɗe ɓe tawa iɓe golla ko fordali e muyɗe lamɗo jomiraɗo ɗe. Hunde maunde ɓurde fuu bonde nde ɓe tawa iɓe golla yo moƴƴinde towru de ɓe sujidana ɗum. Nden no e ley majjum ko lamɗo jomiraɗo wodi famminde ɓe woni wana e dow golleji maɓɓe foccitiɗi woni ko ɓe heɓiri natude ndi leydi. Njehen yeeso, aya jetti wi to horebɗo on tawama oɗon golla golle faa naawi lamɗo jomiraɗo. Nden lamɗo bila e moɗon mo heɓi naadu mo tawama on wakkati anniya halkude on. Jangen aya sappo e ɗiɗi, lamɗo jomiraɗo wi kan nden, imma jippa law on nokku, sabu fedde Israelankoɓe nde jaltinɗa leydi Misra ndi anni golla golleji bonɗi. Ɓe mbo'itike laawol am naadu ballangol am, ɗum woni jammirooje ɗe tawamin miɗa hokka ɓe ɗe. Ɓe ngaɗi towru. So wiyeede goonga, wakkati nde ɓe wonnanno towru maɓɓe ndu, Musa kañum ana woodino dow wamde to ana heɓa jammirooje iwde e lamɗo jomiraɗo. Ɗen jammirooje mbiɗe muɗum ɗe forda e ko Israelankoɓe tawa ina golla ko. Sabu ɗen jammirooje wonto holliti wi a tawirtaake allaaji goɗɗi fuu yeeso maɗa. Nondu a settata hunde fuu ngaɗa ɗum towru. Ndenno ko lamɗo holliti annabi Musa ko famini ɓe jaati so wiyeede goonga, ɓe ɓiɓɓe Israelankoɓe ana yoori ɓernde jaati. Nden woni ko annabi Musa jippi iwde to hayre nde de wari yihi ko Israelankoɓe gollannoko. Aya sappo e nayi, lamɗo wihi annabi Musa, ɗalum mi halka ɓe yimɓe mi itta ɗum'en e ley oɗo aduna de mi waɗe andu si keso barkinaɗo faa heewa ɓura oɗo jama. On wakkati annabi Musa ana waawino jaɓude ka haala de halka Israelankoɓe fuu ka fey mo waɗali non. Nondu kanko annabi Musa mo leyɗinkini mo ndardi lamɗo jomiraɗo yaafo fedde Israelankoɓe nde. Nondu lamɗo jaɓi haala makko ka. Aya sappo e jeegom wi Musa ana woduno ƴewde anditi Israelankoɓe waɗi hakke mawɗo yeeso lamɗo, sabu ɓe tawama iɓe golla ko harmini faa sanne. Ɓe salanike jamirooje lamɗo jomiraɗo ɗe, ɓe jokki sago maɓɓe. Hono nan e ley aduna mo gonɗen e muɗum hande no, yimɓe heewɓe ana golla golleji ɗi fordata e sago lamɗo. Wonton ɓe andana fay hunde, ka yogaaɓe wonton ana andi ko harmini jaati ka ina woodi gollude ɗum. Nden no enen tawaaɓe ina gonɗini e Almasihu Isaaɓe, eɗen ngoodi lorde mawnde yottinde yimɓe aduna o fuu sago lamɗo jomiraɗo meɗen. Andinen ɓe mbiɗe jamirooje lamɗo jomiraɗo ɗe, ka arande fuu ko kanɗen famminde ɓe woni. Ɓiya adamanke ko mo tawa e si fuu mo luttuɗo non. Nondu ko mo hasindinni ko yo gonɗinde e Almasihu Isa de mo heɓa yaafa muya hakkeji makko. Sakiraaɓe worɓe e rewɓe, eden kani famude dido gongaji wakkati fu elei gondinal meden so ni tawi en gondinbe kaso en gondinadu so wana anden di gongaji ana wodi nafa mawdo ko kebuden aduna meden fu so en kebali ngurnam keddotodam dum woni so jango lakara arjanna wodana en ngurnda meden elei odo aduna wala fu ko nafata en dum sabi fadde meden yaade yeso mi tewtiran hettudo masingaajo walla en fa nanen jimi iwde e nowrogo jallo ana yimana en pudde hunde ana weli tiyabo fa sanne nowrawgo jallo ko tagaado hebi e ley aduna muɗum fu so heɓaali arjanna so gonga ana yurmini nden no giɗo ko kanɗa ndartudde woni warde gonɗinde e almasihu isa de keɓa taƴoral e bangal jango laakara maɗa Nden no en jahan yeso fa hande e kanko annabi Musa mo tawa o mo micintina Israelan koɓe ko mo wiɓe on wakkati nde ɓe golli torun kaako maɓɓe ɓe tilinde lamɗo yamirimo mo jippito iwde ɗo wamde nde mo yehi mo yottoy Israelan koɓe omo woduno yaadude e taabe sariya yottagol makko nokku o mo yihi Israelan koɓe nde fu mo tippi alluwe sariya ɗon ɗe heli yeso maɓɓe aya sappo e jetti mo jitti yeso lamɗo jomiraɗo hodono mo tawa omo waɗanno e ley balɗe debe kañum e jammaji debe mo heddi mo nyamali fay hunde mo yarali fay hunde ɗum fu e dow ko Israelan koɓe tawa ina lutta lamɗo jomiraɗo fa bilini lamɗo jomiraɗo ko andon e ley haalaji annabi Musa ɗi omo wodi famminde Israelan koɓe so wiyede gonga omo andani ɗati lamɗo jomiraɗo ɗi ka Israelan koɓe ko lamɗo golli ko tan woni ko andani sabu ɓe tawama iɓe jiha lamɗo ana huɓɓa kaaƴe ɗum fu ko hollititta woni lamɗo ana wodi bawɗe sarade ɓeyde majjum du ɓe tawama iɓe jiha annora lamɗo jomiraɗo ka ɗum fu e tawede ɓe andano homo lamɗo jomiraɗo wodani ɓe naadu ɓe andano ɗati lamɗo jomiraɗo ɗi ka kanko annabi Musa omo andani ɗati lamɗo jomiraɗo ɗi non du mo heɓi famude so wiyede gonga lamɗo jomiraɗo ana wañi ko wiyete junubu naadu hakkeji ko nden no hono non enen du handen ko kanɗen famude woni lamɗo jomiraɗo ana harmini hakkeji sanne ɓamude hakke yeso lamɗo jomiraɗo yo hunde handude woyinde ɓerɗeji meɗen wakkati fu sabu so wiyede gonga fay hunde ko toñata lamɗo wala so wona ɓamude hakkeji nden no enen gonɗinɓe e almasihu Isa eɗen kaani wattinde haqqille e oɗo kabaru ɗum woni heedande e bangal ɓamude hakke ko ɗum saabi so taalibbo Isa wiyeteɗo Paul o wihi ka haala e ley ɓataki muɗum o ɗum woni ɓataki faade e korintun koɓe ɗiɗaɓo ɗo suura sappo e tati aya joyɗo anni ko dewtere holliti e on nokku ƴewte koye moɗon fa jiyon so ɗon gonɗini taykite koye moɗon tama on matali almasihu Isa ana e moɗon so on matali ƴewtagol mon ngol ana holla on ngala e gonga kamiɗo jondori on andan minen bangal amen miɗen e gonga nden no e on nokku ko taalibbo Isa o tewtirta en woni enen gonɗinɓe eɗen kaani wattande haqqille e kabaru gonɗinal meɗen e Isa almasihu ngal ɗum woni eɗen kaani wakkati fu ƴewtade yalla e ley yahdu meɗen e ley oɗo aduna eɗen jokki sago Isa almasihu o so wona non fu eɗen kaani wartade tuubinen lamɗo jomiraɗo de jokken sago muɗum o nden no sakiraɓe eɗen kaani famude ɗiɗo gongaji e ley gonɗinal meɗen en jahan yeso fa joni Musa e ley haalaji muɗum ɗi ina hollita so wiyede gonga lamɗo jomiraɗo ina wodi nema mawɗo kañum e yurmede non du Musa wari e lamɗo jomiraɗo mo dardi on yurmo Israelan koɓe ta jukka ɓe ka yaafoɓe saabe nema muɗum o non du andon hono non enen gonɗinɓe wakkati fu eden kani warde yeso Isa almasiu narden mo yafo en hakkeji meden de gollen nadu tawten gollude wakkati fu sago mbide hala makko ka dum woni mbide dewtere sinide en jahan yeso do aya sappo e jeenaydo Musa wi kande yihumin lamdo bilama e modonde mi huli fa sanne de warumin yeso lamdo jomirado nyaagimimmo pati o halka on nondu lamdo jomirado jabani duhaw amo denno andon so wiyede gonga Musa ana andanino no warta nadut no wardirta yeso lamdo jomirado mo wari mo ndardi lamdo yafobe hakkeji mabbe dum wonno ko poltawa ina wiya e ley bataaki mudum faade e roman koobe do sura jene aya sappo e juido nane ko dewtere nde holliti e ley ka hala lamdo wi Musa mi yurmoto mo njurmotomi mi hinoto mo kinotomi ndenno so wiyede gonga e ka hala eden keba fam lamdo ana wodi bawde nondu yurmende makko kanyum e wanyde makko hakke so gonga ana tidi famede e lei hakkilantaku ya adamanke ka andon lamdo ana wodi bawde gollude ko wi gollan fu njehen yeso aya nogay lamdo jomirado bilanoma du kanko haruna famo ndarti halkude dum nondu warmin yeso makko nyaagimin ta o halka on don bantumin ngari ndi mahudon wadudon torundi duppumindi e yite nirkumindi wadumindi chondi tipimin chondindi e lendiyam nokku wamdende so gonga o nokku ana bilni sanne sabu israelan kobe be fu tawama ina golla ko harmini yeso lamdo jomirada non andon Musa ko tipi chondi ngari waandi torundi lendiyam da ko mo nyedi ndiyam da mo yarni israelan kobe fu faabe heba faamu ko be golliko ana boni sanne ndeno ni woni ko lamdo yurmibe acciti halkudebe sakiraabe warbe rewbe fadde meden yaadi yeso mi tewtiran hettudo masingaajo walla en fa foftiren en nanan e cireedi seeda denno lamdo jomirado miccintini kanko annabi Musa o kasen ka hala demo wi israelan kobe lamdo neli on yaade Kades Barnea mo wi on ngabbe bamte nadu joge leedindi woni leedi ndi kokkam min ondi ka dum fu e tawede on jabali jokkude jammiroje lamdo modon de nondu on holliti on gondina on jabanali kongol makko on salanike mbide makko de dum fu kanko Musa o mo wodi faminde israelan kobe wala fu ne be tawa ibe jokka kongol lamdo jomirado gol denno hono non hande e ley dente gondinbe hewbe wonton enen e kohe meden hewbe meden jokka kongol lamdo gol denno so wiyede gonga dum ana yurmini eden kani wattande haille kohe meden ta tawe din eden serta e miide lamdo jomirado de salano den kongol makko so wadi non fu enen e kohemen ana way hono en sarike kohemeden den no gido soni tawi a gondindo de a jokka muide lamdo jomirado de ada hani wattande haqille e majje de ngarta e yeso lamdo jomirado ndarda mo yafe hakkeji mada de ngarta e lei dental gondinbe aya nogay e joy o nokku annabi musa holliti wi kanyum e hore mudum gicci yeso lamdo jomirado mo wadi balde debbe e jammaaji debbe o mo nyaago lamdo jomirado ta halka israelan koobe den no dum fu wadi tiaggal ko lamdo jomirado yamiribe be njaha nokku wietedo kades barneato so wiede gonga musa ana andanino sago lamdo jomirado o mo andi du lamdo so gonga yida kabaru hakke ni woni ko annabi musa nyagiri lamdo jomirado mo wi lamdo ta halku be yimbe be an e horema so titiuda e do bawde maade mawde le lady israelan kobe sabu atawama ada holla bawde maada fu be jama maada be fedde maada an yaltinirbe e bawde mawde le misira ndenno so wiete gonga annabi musa ana wodi kanyumdu yurmede omo wodi du faminde lamdo jomirado ina hani so wiede gonga yurmade non du lamdo jomirado holliti yurmende mudum sabu mo yafike hakkeji mabbe mo selibe nadu mo dali be yotto fa nayi waako mabbe sakiraabe warbe e rewbe eden kani wattande haqille e dido halaji sabu enen gondinbe e almasiu Isa bedu yoga meden hewbe wonton hono ni woni ko gaiden eden kani denno warde yeso lamdo jomirado nimsiten e hakkeji meden nadu e yoralla berdeji meden de ndarden mo yafo en non tewten jokkude sago makko de njehen yeso e ligun nal meden nyagunde am woni yo lamdo faabo en hokke en anyaji lobbi kanyum e warde e Isa almasiu gondinen e makko tewten wadde sago makko yo lamdo wondu e modon hokka on jam e do alhorma Isa almasiu amina
kettini do joni ko ye iwde e suudu radio transwar radio anni anditode amen 06 DP 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio Transworld Radio Le nom de Hollou en Wakati Gwoto Kassel Tawe et Ngouri et Nchelli Tchè et Tchè et Tchè Yikoy Am Tchè et Tchè et Tchè Yikoy Am